Ebbaluwa embereberye Paulo gye yawandiikira Timoteo. Timoteo embereberye essuula emu. Nze Paulo omutume wa Kristo Yesu okusinziira ku kiragiro kya Katonda omulokozi waffe ne Kristo Yesu essuubi lyaffe nkuwandiikira gwe Timoteo omwana wange ddala mu kukkiriza. Katonda Kitaffe ne Yesu Kristo Mukama waffe bakukwatirwa ekisa bakusaasire era bakuwa emirembe. Njagala osigale mu Efeso nga bwe nakusabanga ngenda e Makedonia oziize abantu baleme kuyigiriza njigiriza ndala. Bagambe balekeraawo okwemaliranga ku nfumo ne ku kulondoola enkalala empanvu ez'amannya g'abajjajjaabwe. Ebyo byongera mpaka mu kifo ky'okuyigiriza abantu ebya Katonda ebiri mu kukkiriza. Ekigendererwa mu kiragiro kino kwe kwagala okusibuka mu mutima omulongoofu n'omwoyo omulungi n'okukkiriza okutaliimu bukuusa. Ebyo abantu abamu babivaako ne badda mu mpaka ezitaliimu mugaso. Befuula abayigiriza b'amateeka ga Katonda so nga tebategeera bye boogera wadde bye bakakasa. Tumanyi ng'amateeka malungi omuntu bw'agakozesa mu ngeri entuufu. Tusaanye tutegeere nti amateeka tegaateekerwawo batuukirivu wabula gaateekerwawo abo abagamenya n'abajeemu aboonoonyi n'abatatya Katonda abatali batuukirivu n'abavvoola ebya Katonda abatta bakitaabwe ne bannyaabwe era n'abatta abantu abalala. Gaateekerwawo abenzi n'abali ebisiyaga ababuzaawo abantu abalimba n'abalayirira obwereere n'abo bonna abakola ebitakkiriziganya na njigiriza ntuufu. Enjigiriza eyo entuufu yeeyiyo ekkiriziganya n'amawulire amalungi era ag'ekitiibwa aga Katonda atenderezebwa agankwasibwa. Neebaza Kristo Yesu Mukama waffe eyampa amaanyi ag'okumuweereza era eyalabanga ansaanira nankwasa omulimu gwe. Newankubadde ng'edda namwogerako bubi ne mmuyigganya era ne mmuvvoola kyokka yansaasira kubanga ebyo nabikolanga mu butamanya nga sinnaba kumukkiriza. Mukama waffe yankwatirwa ekisa kingi nnyo nampa okukkiriza era n'okwagala bye tufunira mu Kristo Yesu. Ekigambo kino kituufu ddala kisaanye okukkiriza ekigamba nti Kristo Yesu yajja mu nsi okulokola aboonoonyi. Mubo nze nsingira ddala okuba omwonoonyi. Kyokka Katonda yankwatirwa ekisa. Munze asingira ddala okuba omwonoonyi. Kristo Yesu mwabalagira okugumikiriza kw'okutakoma era mbe ekyokulabirako eri abo abali mukkiriza ne bafuna obulamu obutagwawo. Kabaka ow'oluberera atafa era atalabika Katonda omu yekka agulumizibwenga era awebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Mwana wange Timoteo, kukubiriza ojjukira ebigambo by'abalanzi bye baakwogerako edda olyoke olwana olutalo n'obuzira ng'okukkiriza era n'omwoyo omulungi bye byokulwanyisa byo, kubanga abalala abagaana okuba n'omwoyo ogwo omulungi bafiirwa okukkiriza kwabwe. Mwabo mwe muli Himenayo ne Alekizanda be nawaayo eri Setaani balekeraawo okuvvoolanga Katonda.